bamba. Nothing like a bamba. Nothing like a bamba.
Jimmy X.
African queen, nana bala gwingo. Bala mambo mendi kama isi dingo. Nice kuga pata nimepiga bingo. Scrap papa pa, that how the tingo. Eti nakabamba, eti kanatai kote zango za kijanja. Nami kameni bamba, vile kamenoga na kashepu kwa Kirwanda. Yani nakabamba, na voka pea ndizi, yani kama pana shamba. Vroom. Mganga, akishika it is na mina shika manyanga. Ukinipea, baby, ntakupea. Najua pea na wawili wili, sitatupea.
Yeah, I'm ready.